chunkysupplier.com.
Sulaya baba, tulete ucheshi hapo. Abdala kaweza, shake it dance, dance, shake it dance, dance, shake it dance, dance, shake it dance, dance, shake it dance, dance.
What they came as a
when do I think my side? Wanapenda kuluka goma, wanataka kucheza tena. Wanapenda kuluka goma, wanataka kucheza tena. Wanapenda kuluka goma, wanataka kucheza tena. Cheza kama yule mjuba ameanza kujipata. Luka kama mzee baba amekuja kulabata. Cheza kama vile mtu anamtesa mapenzi. Luka kama vile mpemba katokea zen. Cheza kama yule mlevi anarudisha change. Once again, basi ngoja twende nao. Shake it dance, dance, shake it dance, dance, shake it dance, dance, shake it dance, dance, shake it dance, dance.
Twende kimasa.
Luka, 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 mwendo wa kimasai. Luka, 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 luka. Wanapenda kupiga meluzi kidogo na kilili kidogo. Wanapenda kuloka mziki kidogo, hakuna gamikogo. Wanapenda kupiga meluzi kidogo na kilili kidogo. Wanapenda kuloka mziki kidogo, hakuna gamikogo. Basi chesa unavoweza, luka unavoweza. Kama demu akileta shobo, luksa kumtogoza. Chesa unavoweza, luka unavoweza. Kama demu akileta shobo, luksa kumtogoza. Mina kuja kama dumi, mina kuja kama lami, mina kuja kama kaweza fighter. Mina kuja kama mami, mina kuja kama komi, mina kuja kama Michael Jackson. Mina kuja kama dumi, mina kuja kama lami, mina kuja kama kaweza fighter. Mina kuja kama boxer, mina kuja kama nakusea. Mina kuja kama tekea, mina kuja kama naongea. Mina kuja kama napotea.
Okay, okay, change vibe, change vibe.
Dance, shake it dance. Dance, shake it dance. Dance, shake it dance. Dance, shake it dance. Dance, twende kila mtu acheze kivyake, msiniige mimi. Na staili kibao mpaka za ukatuni. Kuna zile za kulima kauna chimba chini, paka za kurudi nyuma kama champini. Twende chali champin, ona chimba chini, cheza kama champin. Ona chimba chini, twende chali champin. Ona chimba chini, cheza kama champin. Ona rudi nyuma, twende champini, 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 champini. Basi twende, unacheza vyo vyote, unaluka vyo vyote. Cheza, unacheza vyo vyote, unaluka vyo vyote. Luka, unacheza vyo vyote, unaluka vyo vyote. Wanangu wa machimbo, wazee wa kuchimba mgodi, watoto wa mbezi yombo mtani, nakubali sana junkies, kibodi cha moto. Opio, eni mchawi kachawika. Mwanangu Juma Kimwanya, Abdala Manucho, nakubali sana Dori Chiba, Kabwali Mwindi, Luka Shumzi wa Shum, Jumba Mosi, Babandulati watu wa ngoma, Kizo Mwana, Sajenti Singano, Pamke, Sungula wa Torino, Kameloti wa Salon, Njumba Kibwade, Naimu wa Mkoa, Kianane, Asano Machino, Awazi Streka, Jiala Museveni, Gaino Gaino, Kiutu Mjumba Shomi, Mjumba Kagere, Copacabana, Zengenga, Mwanangu Anta, Xiaomi, Kapenya Kapita, Kastika Chok Chok, Joji Bito, Taiga Wakona, Kona Mbaya.